oche
Obikubana
Onye nozi niru oche
Obikubana Chifu abini yebu Obole yanki Obata zora Nye nozi niru oche
Abian Afrika nine Obikubana nodigana niso oche Ife bala babago Maka na ogwa nyele sinima Wakili saya Wekweta na nyabo she kwesiri ye kwesi
Obato zuora, wenye sinima
Ufandi na atwa juju Onye budo bikubana Mwagenti kamwagi Obikubana bu Chief Wabi ni yebu Okwale yanki Nioba Need them lizard and umbrasset Obodo maluma
Ife mbaji gamba
Ima kwa nene bo kenyanya nonu Odise kuchige kwe kwala Ine shako pole seriego Iche seno taka fufu we bateko Kwani imwe godiche Imwe obye jere gere dikwiche Obru na mwana batego Eche so kwana no bwana mbo tupa batego Jukwa juju Chuku neme mwenye obru agalanya Obole yanki odogu
Onogu mwana nyoba
Onye nozi niru oche
Obikubana
Onye nozi niru oche
Obikubana Chifu abini yebu Obole yanki Obata zora Onye nozi niru oche
Obata zora Udegine de namba nineo
Obikubana kuko mpurego Iyabego wepuo me Akunubaya webure lise lisino wawo Obikubana emego tutumaduno wafabuno galanya Ogalanya jile mbanu julabaya Undone nyanyere ya
Manezi oku
Obikubana golibe Namburi kule zuku wonu Obato zuora golibe Nuwapu kirugi Obikubana
Onye sinima
Obikubana
Onye sinima Chumanya na sinima Umuwa fuguya Ejene nuje nana Obikubana Omole Omole
Obikubana, ebele wanyo ma oho
Aruka kwa ma
ezigbo nne lesi ihe gbu ezigbo nne ifeanyị ihe gbu ezigbo nne ebube chukwu ihe gbu ya na ka o si nsọ chukwu ihe gbu ụmụ ọma chukwu ji chọọ gị mma n'ụwa ogoli mmanụ obi dị ya ogoli mmanụ obi dị ya
Otu aka dị
ọna bara rere si gogonogo nwoke ji aka ibi ha na-enu ụwa
bambakwu
obi kuba na kpurugoko ugo ugo bụ eze nnụnụ n'ime aka dị ekpuchi ọnwa maka na ọnwa pụta ifadị obi nna ihe gbu eze ọma ọgọ gburugburu memere ụmụ nwa ka isi eme na chukwu kwughị n'azụ aka na agbo chukwu nyere mmadụ n'ụwa ofuke na-enye nye ngọzi na narị ngọzi n'aka chukwu ka anyị gbara okwu asị ọsọ onye furu ifeọma mkpa onye ifeọma maka na ife dị mma n'anya ihe ka ị mara amalụ ọkwụele ihe nke onye emelu ka ga-emego ọgụ imela ndị mmadụ n'elu ụwa abịaga akwụkwọ ife kwesịrị ka eme ngomi n'elu ụwa obi kuba na-emego afọ obodo ya bụba ka mmalụ ya mara n'ụwa niile ndị ọba golibe sie na chukwu ezite gị onye nzọpụta na ndị ọba ofu nwa gwara ju wee buru ibu dịrị ọba niile obi kuba na nwa niile na-ekwu ndị ọcha na-ekwu
Yeah.